ciidamada amniga ayaa soo gabagabeeyey howlgalay ka fuliyeen guri ku yaalla degmada Wardhigley, halkaasoo la sheegay inuu galay ruux bam gacmeed ku tuuray saldhigga degmada Wardhigley kadibna goobta ka baxsaday. Ilaa ka tirsan kuwa amniga ee maamulka gobolka ayaa sheegay in xog ay ka heleen dadka deegaanka lagu ogaaday in ruux bam gacmeed ku tuuray saldhigga uu galay guri ay degelaayeen dad shacab ah ku yaalla degmada Wardhigley, kadibna ciidamadu halkaas ay gaareen. Guriga waxaa deganaa dad shacab ah, waana laga saaray koorinta soo howlgalka bilaaban. Waxaa jirtay isrisaaseen dhaxmartay ninkan ka tirsanaa Al-Shabaab iyo ciidamada amniga, waxaana halkaas ka dhashay dhaawacyo. Inta gacanta lagu dhigay waxaa soo gaaray dhaawac xoogan oo markii dambe u geeriyooday sida ay sheegeen ilaa ka tirsan kuwa amniga. Dadka deegaanka waxay sheegeen inay maqliyeen rasaas xoogan oo guriga ka dhacaysay, howlgalkuna uu muddo qaatay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka mahadceliyay gacanta ka heleen dadka deegaanka. Gudoomiyaha gobolka ahna Duqa Muqdisho General Cabdiraxmaan Umar Asmaa Yariiso ayaa kaga mahadceliyay dadka degan degmada Wardhigley sida ciidamada amniga ay gacanta kaga siiyeen helidda xogta ninkan bamgacmeedka ku tuuray saldhigga Wardhigley. Dhinaca kale, habeennimada xala ciidamada amniga ayaa howlgal ka fuliyay talisa qaybta Waliyu Cadde, gaar ahaanna degmada Howlwadaag, kaasoo lagu soo qabqabtay dhalinyaro degan xaafadaha degmada Howlwadaag. Ciidamada amniga ayaa muddooyinkii dambe wada howlgalay ku xaqiijinayeen amniga iyadoo isku socodka magaalada aad loo adkeeyey. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.